Yeah. Don't stop, just keep on pushing. Keep on pushing. Kabla kubonga wote tulilia nga. Kabla kusonga si wote tulitamba. Ndivyo ilivyo toka chini ndo kupaa. Usishangae ukijikwaa, ndo jinsi ya kukomaa. Every day is a new new day. Haijalishi kama jana ulidelay. Leo komaa, focus macho kwenye pei. Hata kama nakudai nawe ruhusa kujidai. Haya maisha kuna kupata kukosa. Bajaji verosa, wahutu watosa. Kwenye maisha kuna vitu vya kususa. Kama wakikutosa, kuna moyo kuchosha. Wanaume, ujumbiwa mateso. Lazima upambane hata mama kwa lihasu. So, ni akili plus maso. Lazima upambane usiwe kesho kichekesho. I say keep on pushing. Baby girl, don't stop, keep pushing. Yeah, yeah. Keep on pushing. My brother, huh? Please damn bad. Heshimu sana wanaitwaga masingo mada. Wamefanya ni mengi ya kushangaza. Japo masingo father wapo bado na waza. Cha msingi hakuna kata tamaa. Labda kata mitama wanaozusha mabalaa.
That's right.
Raha zipo ila kwanza chapao. Unaweza kuchelewa muni usilale na njaa.
Nope.
Haijalishi kwa ni what is the time. Mungu ni mwema kwetu all over time. Unafahamu kama maisha ni game.
Sure.
Kitofauti cheza usiwe the same. Koma upate kilicho chako. Ambacho sicho cheza mbali geuza macho. Fahamu mita, elewa code kila chocho. Endelea fanya yako no kificho.
That's right.
I say keep on pushing.
Tukakubaliana kwamba maendeleo hayana budi yawe yana uhusiano na maisha ya watu. Hayana budi uyapime yamefanya nini kwa watu. Ei, zile pesa hamkuzipata kwa kunyonya watu. Kwa hiyo lazima iwe ni maisha ya uchumi kweli, maisha ya economics, lakini ni maisha yote kabisa.